waxaan ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa isniintii shalay gaaray dalka Uganda iyadoo ay tahay lugtiisi ama booqashadiisii saddexaad ee safar uu ku maraya qaaradda Afrika. Safarkan ayaa ujeedadiisu tahay xoojinta xiriirka Ruushku la leeyahay Afrika, iyo sidoo kalena waxa ay Ruushku ku raadinayaan inay qaaradda ka helaan taageero ku aadan cadaadiska uga imanaya wadamada reer galbeedka, taasoo ka dhalatay faragelinta Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda Jean Claude Gasco ayaa waraysi wasiiye v o e qeybteeda la hadasha wadamada ama deegaanada luqadda Swahiliga lagaga hadlo waxa uu ku sheegay in aanay waxba ka jirin in Ruushku doonayo inuu Afrika uu gaajada ku sii hayo, haatan ay tahay sababta uu u hor istaagay dhoofinta qabaninka Ukraine laga soo dhoofinayay. Wiyaayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa waraysigan ay qaaday Khadiija Riyami oo ka tirsan qaybta Sawaaxiliga idaacadda V O A.
Lafaf ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Entebbe ku soo dhaweeyay dhigiisay Uganda JJ Odanga, waxaana uu maanta la kulmi doonaa madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda ayaa u sheegay V O A in Uganda aaminsan tahay in colaadda u dhexeysa Ruushka iyo Ukraine lagu dhameeyo wadahadal.
Is a propaganda war as much as it is a shooting war, and we've seen from the Ukrainian side how successfully President Zelensky has used social media. He gives daily messages, he's talked to parliament.
Asalka colaaddan waa mid isku milqsan, waana mid ka ballaaran inta aynu ka fakari karno, balse waxa muhiimka aynu aragno waa in colaad walba waxa ay doontaa ka bilaabatay loo baahan yahay in si nabad ah loo xaliyo. Waana in dhinacyada ishaya ay wadahadallo bilaabaan, xal degdeg ahna ay u helaan colaadda. Waxaana dhinacyada ishaya ugu baaqaynaa inay la yimaadaan wadiqa diblomaasiyadeed oo lagu xaliyo arrintan.
Rather than just online visits, I think it's deliberately calculated to show that Russia is not isolated, that Russia still has friends in the world, that Russia still cares about Africa.
Wasiirka ayaa sidoo kale la weydiiyey sida uu u arko sheegashada Ukraine ee ah in Ruushka uu hor istaagay dhoofintii qamandiga ee Ukraine, taana ay sii kordhinayso gaajada ka jirta Afrika.
The visits actually reverberates across all of Africa. So there is a message it sends, you know, globally in terms of the new relationship
that Afrikaanku doqomo ma ahan. Arrintan aan ku cadeeyo waxaan leeyahay waa inay joojiyaan in Afrika ay ku soo jiidaan xolaadan ay iyagu sameysteen, iyagoo leh gaajada Afrika, gaajada Afrika. Xataa anigu ma ogeyn in la isku raacay in Ukraine ay dib u bilowdo dhoofinta qamadiga ee Afrika ilaa ay arrintan soo shaacbaxday. Waxay doonayaan in colaadan ay u ekeeyaan mid Afrika u taalla oo taabanaysa si aynu qayb uga noqonno. Ma nihin naxasiin? Marka fadlan joojiya inaad Afrika colaadda lugaha u soo gelisaan ama ay qayb ka noqoto oo ay dhinac raacdo. Ma doonayno inaan qayb ka noqonno. Waa in si nabada xal loogu raadiyaa. Waa inay wada hadlaan oo xal nabadeed la yimaadaan.
Certainly, we expect that some arrangements, some deals may be signed or maybe just informally agreed upon, you know, with Russia. Especially with respect to countries that are having issues with security.
Ugu dambeyntiina wuxuu wasiirku sheegay in Ruushka uu Afrika xal leeyahay xiriir soo jireen ah.
A country like Russia, certainly, even though it cannot play the same role as China and United States have been doing in Africa, certainly do understand that
Ruushku waxa uu Afrika la leeyahay xiriir soo jireen ah oo soo bilaabay 1990-kii. Haddana xiriir wanaagsan ayaan la leenahay. Waxa ay gacan ka geysteen xorriyadii dalalka Angola, Zimbabwe, Mozambique, South Africa iyo wadamo kaleba. Ruushku marxalado badan ayay nala soo mareen. Maraykanka iyo reer galbeedka waa joogeen ilaa ka hor dagaalkii labaad ee dunida. Waa ayna gumaysteen, waxaana ay sii wadeen inay nagu shaabadeeyaan inaynu gargaarkooda ku tiirsanaano. Hadda xiriir wanaagsan oo dhow ayaanu la leenahay Yurub iyo Maraykankaba. Nama qusayso colaadan wixii colaad ee u dhexeeya iyaga ayay u taallaa. Waxaanu samaysanaynaa saaxiibadeenna, qofna nooma samayn karo saaxiib. Innaga ayaa dooranaynaa cidda aynu la saaxiibayno, sidoo kale cadowgeenna innaga ayaa dooranayna.
They can also open new vista of relations with Russia in a way that serves their own national economic interest.
Kadib booqashadiisa Uganda waxa uu la prof tigi doonaa Ethiopia halkaas oo xarun u ah midowga Afrika. Inta uu booqashadiisan ku jiro waxa kale oo la prof dhirigelin doonaa kulan weynihii labaad ee Afrika iyo Ruushka kaas oo la qaban doono bartamaha 2023-ka. Arintan ayuu uga dhawaaqay Axadii dalka Masar oo uu booqanayay.
Kaasna waa wareysiga ay V O A la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda, isla markaana ay wareysigaasi ka qaaday Khadija Rayami oo ka tirsan qaybta Sawaaxiliga idaacadda V O A. Waxay noo soo koobaysay weyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.